Facebook.com.
Lakie mi alade, I know. Unampenda mtoto kambarage, na imo. When you dance, dance sakata. Unona mwendo kasi matata. When you na basti basti brakata. Na jana wasi wasi mashaka. Temptation take me far away. Imagination kissing night and day. Ukitaka kunyoga baby. Show me how you dance. Make it bounce. I said dance, baby. Yeah, yeah.
Na vuta vuna ka saga saga. Songo mbingo kwa chaga chaga. Yani kama gomba na saga saga. Anake ukabomba na mwaga mwaga.
Baby kithubututu kunyacha huruma. Moyo tete ukurutu sitoweza kuna. Ukitaka kunyoga baby.
Ninogesha.
Okoga baby.
Nikuogesha.
Nishu bebe kama begi. Nikutupe kwenye begi.
Nikuonesha.
Sanyonyesha na vyo chas.
Bye Coco.
Show me how you dance.
Bye Coco.
Unavyocheza.
Oh, bye Coco.
Tururu turu.
Bye Coco.
Make it bounce.
Bye Coco.
Asa dance baby.
Bye Coco.
Yeah, yeah.
Oh, bye Coco.
Turu turu. Oh, kosa kosa. Kosa kwa my heart. Oh, kosa kosa. The girl that I want. Oh, kosa kosa. Kosa kwa my heart.
Songo mbingo kwa chaga chaga. Yani kama gomba na saga saga. Anake ukabomba na mwaga mwaga.
Sanyonyesha na vyo chaz.
Bye Coco.
Show me how you dance.
Bye Coco.
Na vyo chaza.
Oh, bye Coco.
Tururu turu.
Bye Coco.
Make it bounce.
Bye Coco.
Asa dance baby.
Bye Coco.
Yeah, yeah.
Oh.